Abahluleli 3 verse 1. Lezi zizizwe aziyekile uJehova ukuze amvivinye ngazo Israyeli, bonke abawe-Israyeli babengazimpi eKhanani. Verse 2. Kuphela ukuba izizukulwane zabantwana bakwa-Israyeli zazi zifundiswe impi, ikakhulu labo babengayazi ngaphambili. Verse 3. Amakhosi ayisihlanu amaFilisti na wonke amaKhanani namaSidoni namaHivi ahlala entabeni yaseLibanoni kusukela entabeni yaseBhali-Hemoni kuze kube sekuyeni iHamat. Verse 4. Zazingezokuba u-Israyeli avivinywe ngazo kwazeke uma beyakulalela imiyalo kaJehova abayala ngayo oyise ngesandla sikaMose. Verse 5. Abantwana bakwa-Israyeli bahlala phakathi kwamaKhanani namaHeti nama-Amori namaPherizi namaHivi namaJebusi. Verse 6. Bathatha amadodakazi awo abomkabo, banika amadodana awo amadodakazi abo, bakhonza onkulunkulu babo. Verse 7. Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova, bamkhohlwa uJehova unkulunkulu wabo, bakhonza oBhali no-Ashitaroti. Verse 8. Ngalokho intukuthelo kaJehova yavuthela u-Israyeli, wathengisa ngabo esandleni sikaKushani Rishathayimi inkosi yase-Aramu Naharayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bamkhonza uKushani Rishathayimi iminyaka eyishagalombili. Verse 9. Kepha abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova, uJehova wabavusela abantwana bakwa-Israyeli umsindisi owabasindisa, u-Otheniyeli indodana kaKenazi umnawe Kalebi. Verse 10. Umoya kaJehova wayephezu kwakhe, wahlulela u-Israyeli waphuma impi, uJehova wanikela uKushani Rishathayimi inkosi yase-Aramu Naharayimi esandleni sakhe, isandla sakhe samahlula uKushani Rishathayimi. Verse 11. Izwi laseliba nokuthula iminyaka engamashumi amane, wafa u-Othoniyeli indodana kaKenazi. Verse 12. Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova, uJehova wamnika u-Egiloni inkosi yakwaMowabi amandla phezu kwa-Israyeli, lokhu benze okubi emehlweni kaJehova. Verse 13. Wazibuthela abantwana bakwa-Amoni nabakwa-Amaleki, waya wachitha u-Israyeli, badla umuzi wamasundu. Verse 14. Abantwana bakwa-Israyeli bamkhonza e-Egiloni inkosi yakwaMowabi iminyaka eyishumi nesishiyagalombili. Verse 15. Kepha abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova, uJehova wabavusela umsindisi u-Ehudi indodana kaGera umBhenjamini, umuntu oyinxele. Abantwana bakwa-Israyeli bathuma isipho ngaye ku-Egiloni inkosi yakwaMowabi. Verse 16. U-Ehudi wazenzela inkemba ebukhali izinsiko zombili, ubude bayo buyingalo, wayibhinca phansi kwengubo yakhe ethangeni lokunene. Verse 17. Wamnika u-Egiloni inkosi yakwaMowabi isipho, kepha u-Egiloni wayengumuntu okhulupheleyo kakhulu. Verse 18. Kwathi seqedile ukumnika isipho, wamukisa abantu ababesithwele isipho. Verse 19. Kepha yena wabuya endaweni yezithombe ezibaziweyo engaseGiligali, wathi, nginendaba eyisifuba kuwe nkosi, wathi, thulani, base bephuma bonke ababemi ngakuye. Verse 20. U-Ehudi wasondela kuye, wayehleze ekamereni eliphezulu elipholileyo, wayesethi u-Ehudi, nginodaba oluvela kuNkulunkulu kuwe, wasukuma esihlalweni sakhe. Verse 21. U-Ehudi wayeselula isandla sakhe sokhohlo, wabamba inkemba ethangeni lakhe lokunene, wamgwaza esiswini sakhe. Verse 22. Kwangena nesibambo emva kwenkemba, amanoni azungeza inkemba ngokuba akayikhiphanga inkemba esiswini sakhe, yaphumela emuva. Verse 23. U-Ehudi wayesephumela ekamerweni eliphambili, wazivalela iminyango yekamela eliphezulu wayihluthulela. Verse 24. Nxa esephumile yena kwafika izinceku zakhe zabona bheka iminyango yekamelo eliphezulu yayihluthulelwe zathi mhlawumbe uyembesa izinyawo zakhe ekamelweni lakhe elipholileyo. Verse 25. Zalinda zaze zajabha bheka akayivulanga iminyango yekamelo eliphezulu. Ngalokho zathatha ukhiye zayivula bheka inkosi yazo yayiwele phansi ifile. Verse 26. U-Ehudi waphunyuka zisalinda wadlula endaweni yezithombe ezibaziweyo wabalekela eSeyiri. Verse 27. Kwathi esefikile wabetha icilongo ezintabeni zakwa-Efrayimi. Abantwana bakaIsrayeli behla naye ezintabeni yena ephambi kwabo. Verse 28. Wathi kubo, ngilandeleni ngokuba uJehova unikele izitha zenu abakwaMowabi esandleni senu. Behla emva kwakhe bavimba amazibuko aseJodane ngakuwo abakwaMowabi abavumanga ukuba kuwele muntu. Verse 29. Babulala kwabakwaMowabi ngaleso sikhathi kungathi abantu abayizinkulungwane eziyishumi abayizidlakela namajaha akwaphunyuka muntu. Verse 30. UMowabi wathotshiswa kanjalo ngalolo suku phansi kwesandla sakwa-Israyeli, izwe laba nokuthula iminyaka engamashumi ayishiyagalombili. Verse 31. Emva kwakhe kwafika uShamgari indodana ka-Anati owabulala kuwo amaFilisti abantu abangamakhulu ayisithupha ngocijo lwenkabi, naye wasindisa u-Israyeli.